Numeri 16 verse 1. UKora kaJisihari, kaKohati, kaLevi, kanye noDathani, noAbhiramu, amadodana kaEliyabe, noOni, indodana kaPereti, amadodana kaRubeni, bathatha amadoda. Verse 2. Bamvukela uMose, benabathile, babantwana baIsrayeli, abangamakhulu amabili amashumi esihlanu, izikhulu zenhlangano, amanxusa ebandla, amadoda adumileyo. Verse 3. Babahlanganyela oMose no-Aroni bathi kubo, sekwanele okwenu, lokhu inhlangano yonke ingcwele, bonke bayo noJehova ekubo, niziphakamiselani pho phezu kwebandla likaJehova na. Verse 4. UMose sekuzwile wawa ngobuso bakhe. Verse 5. Wakhuluma kuKore nakuyo iviyo lakhe wathi, kusasa uJehova uyakwazisa ukuthi ngubani ongowakhe nokuthi ngubani ongcwele. Amsondeze kuye lowo ayakumkhetha, uyakumsondeza kuye. Verse 6. Yenzani lokhu, zithabatheleni imicengezi yomlilo, wena Kora neviyo lakho lonke. Verse 7. Nifake kuyo umlilo, nibeke impepho kuyo phambi kwaJehova kusasa, kuyakuthi umuntu wamkhetha uJehova abe ngcwele, sekwanele okwenu madodana kaLevi. Verse 8. UMose wathi kuKora, ake nizwe madodana kaLevi. Verse 9. Kuyinto encane yini kini ukuthi uNkulunkulu kaIsrayeli unahlukanisile nenhlangano kaIsrayeli wanisondeza kuye ukwenza inkonzo yetabanakele likaJehova nokuma phambi kwenhlangano ukuyikhonza. Verse 10. Nokuthi ukusondezile wena nabafoni bonke amadodana kaLevi kanye nawe na? Senifisa nobupristi futhi na? Verse 11. Ngalokho wena nalo lonke viyo lakho nimhlanganyele uJehova no-Aroni uyini yena ukuba nikhonone ngaye na? Verse 12. UMose wathuma wabiza oDathani no-Abhiramu amadodana ka-Eliyabe bathi asiwukhuphuka. Verse 13. Kuyinto encane yini ukuthi wasikhuphula ezweni elivame ubisi nezinyosi ukuba usibulale ehlane? Usuyazenza nesikhulu phezu kwethu na? Verse 14. Futhi awusingenisanga ezweni elivame ubisi nezinyosi, awusinikanga ifu lamasimu nelezivini, uyakubhoboza amehla lababantu na? Asiwukhuphuka. Verse 15. UMose wathukuthela kakhulu wathi kuJehova, unganaki umnikelo wabo, angithathanga nayinye imbongolo kubo, futhi angilimazanga namunye kubo. Verse 16. UMose wayesethi kuKora, wena yiba nayo yonke inhlangano yakho phambi kwaJehova kusasa, wena nabo o-Aroni. Verse 17. Thabathani kube yilona lowo umcengezi wakhe omlilo, nibeke impepho kuyo, nilethe phambi kwaJehova, kube yilona lo umcengezi wakhe imicengezi yomlilo engamakhulu amabili amashumi esihlanu, nawe futhi no-Aroni kube yilona lo umcengezi wakhe. Verse 18. Base bethatha kwaba yilona lo umcengezi wakhe omlilo, bafaka kuyo umlilo, babeka impepho ngaphezulu, bema ngasemnyango wetende lokuhlangana kanye noMose no-Aroni. Verse 19. UKora wahlanganisela kubo yonke inhlangano ngasemnyango wetende lokuhlangana, inkazimulo kaJehova yabonakala kuyo yonke inhlangano. Verse 20. UJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aroni wathi, verse 21. Zahlwaniseni nalenhlangano ukuba ngibaqede ngokuphazima kweso. Verse 22. Bawa ngobuso babo bathi, Nkulunkulu, Nkulunkulu wemimoya yenyama yonke, kona umuntu munye uthukuthelele inhlangano yonke na? Verse 23. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 24. Yisho kuyo inhlangano uthi, khuphukani ngasekamu likaKora nelikaDathani nelika-Abhiramu. Verse 25. UMose wavuka waya kuDathani naku-Abhiramu, amalunga wa-Israyeli amlandela. Verse 26. Wayesekhuluma kuyo inhlangano wathi, Ake nisuke ematendeni alababantu ababi, ningathinti lutho lwabo funa niqedwe ngezono zabo zonke. Verse 27. Base bekhuphuka ekamu likaKora nelikaDathani nelikaAbhiramu nxazonke. ODathani no-Abhiramu baphuma bema ngasemnyango wamatende abo kanye nawomkabo namadodana abo nezingane zabo.
Verse 28. UMose wathi, niyakwazi ngalokhu ukuthi uJehova ungithumile ukwenza yonke le misebenzi ngokuba angiyenzanga ngowami umqondo. Verse 29. Uma laba bantu befa ngokufa kwabantu bonke noma behlelwa ngokwehlelwa abantu bonke, uJehova uyakube kangithumanga. Verse 30. Kepha uma uJehova edala into entsha, umhlaba uvule umlomo wawo, ubagwinye kanye nakho konke kwabo, bashone besezwa endaweni abafileyo, niyakuqonda ukuthi ababantu bamdelele uJehova. Verse 31. Kwathi seqedile wonke lawo mazwi, umhlaba ophansi kwabo waqhekezeka. Verse 32. Umhlaba wavula umlomo wawo wabagwinya nezindlu zabo, nabantu bonke bakaKora nempahla yabo yonke. Verse 33. Bona bashona besezwa nakho konke kwabo endaweni abafileyo, umhlaba wabagciba baqothulwa ebandleni. Verse 34. Bonke abakwa-Israyeli ababezawungeza babaleka ngokukhala kwabo ngokuba bathi funa umhlaba usigwinye nathi. Verse 35. Umlilo waphuma kuJehova waqeda abantu abangamakhulu amabili namashumi ayisihlanu ababenikele ngempepho. Verse 36. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 37. Yisho ku-Eliyazare indodana ka-Aaron umpriest ukuba akhiphe imicengezi yomlilo ekusheni, wena uhlakaze umlilo laphaya ngokuba ingcwele. Verse 38. Imicengezi lababoni abone imiphefumulo yabo ibe ngongcwecwe abakhandiweyo abakulimboze altare ngokuba banikele ngayo phambi kukaJehova, ngalokho ingcwele iyakuba luphawu kubantwana bakwa-Israyeli. Verse 39. U-Eliyazare umpristi wayithatha imicengezi yethusi abanikele ngayo abashileyo, babakhanda baba yisimbozo se-altare. Verse 40. Babe isikhumbuzo kubantu baka-Israyeli ukuze umfokazi ongesiyo wenzalo ka-Aaron angasondeli ukushisa impepho phambi kukaJehova, angabi njengoKora neviyo lakhe, njengalokho uJehova wakhuluma kuye ngesandla sikaMose. Verse 41. Kepha ngolwangakusasa yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli yakhonona ngoMose nango-Aaron yathi, nibabulela abantu bakaJehova. Verse 42. Kwathi inhlangano isibahlanganyele oMose no-Aaron, babheka ngasetende lokuhlangana bheka ifu labasibekela inkazimulo kaJehova yabonakala. Verse 43. OMose no-Aaron bafika ngaphambi kwetende lokuhlangana. Verse 44. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 45, khuphuka kule nhlangano ukuba ngibaqede ukuphazima kweso bawa ngobuso babo. Verse 46. UMose wathi u-Aroni, thatha umcengezi wakho omlilo ubeke kuwo umlilo ase-altare, ufake impepho ngaphezulu ukuyise masinyane kuyo inhlangano, uyenzele ukubuyisana ngokuba kuphume intukuthelo kuJehova, isifo sesiqalile. Verse 47. U-Aaron wayesekuthetha njengalokhu ekhulumile uMose, wagijima phakathi kwebandla bheka isifo sasesiqalile phakathi kwabantu, wabeka impepho wabenzela abantu ukubuyisana. Verse 48. Wema phakathi kwabafileyo nabaphilayo, isifo sanqamuka. Verse 49. Abafile ngesifo babe izinkulungwane eziyishumi namakhulu ayisikhombisa ngaphandle kwalabo abafe ngendaba kaKora. Verse 50. U-Aaron wabuyela kuMose ngasemnyango wetende lokuhlangana, isifo sanqamuka.